George's favorite club. Enjoy the entertainment. Tatulaba chipan.
It's all entertainment music.
Chapa tu anenga. Hicho. Stajon boys walk it. Fidudu. What did you say? Fidudu. Number one, what did you say? Fidudu. What did you say? Fidudu. Fidudu. Number one, what did you say? Fidudu. Kawa fumeneko walino kubeula walino kushita na jira walino kufuma mukasido walino kuba international jira walikuwa tu mtu wa business nga wamona gero nishuvera business apane temba gana wisusha mushona ifusha walite mshepi dodo mchaiche ni muevo mtu embesha umupashe ni muevo mtu ingesha kuba umemolikuwa tu mfimbila tukasha na tuenu tonso mtu imbila nga watu wimini nekupamoneka esha kusifonsa kusha Shamoneka, welanga shale sale shamole kanga walipalwa walitemu shepi dodo walikwata manoko skuru sana watuponya pa musao mwapona shani mwale fumati mwaya muku vilenga kashte kulelemba mwaya muku lelemba exam ya fikolo mwafeluka neshita mwale posolo mwaifuluka iwanga walipasa ngate kukasa nombo watia walitemu shepi dodo walipokele na pusa nomba lini nukula pone nganda nomba mune Twale mi papa that please cool Mwalife na my baby nga preschool Chapa twa mifumi ya popo twa mivika Tama kwata no luse kuli family ka Amano mwali kwata na maka mwali kwata Nombo wapya mwali temu she fidudu Fidudu wali temu she fidudu Fidudu Nombo wapya wali temu she fidudu Fidudu wali temu she fidudu Fidudu Number one, say what it is, we Fidudu Tena patson da kaya shani mo premier wo chilife mo kampombo na lemonatu kafika patali ukaba goti na daba watampembo iwe bolanga walifikiri hapa tadi walikwete kasiki wakakadi ubiro walikwete chikoti walikwete nombo wafya walitemu shefi dodo walikwete mwana kasi wa mani uchitinga kumota kuwa mando wamona tulichipuba akusha eno shitana vananga akusha mwana vate mwana mwadidi palo chupo ningande fya liwikalo wamona wila tema maule walitemu shefi dodo sestole ilishanya tuchupo chakukula mkutesta mavele bako pola wala baba umewinga bako fula bako diape palasti bako sula Kachali atifia vule mwarifisha Noma umepa bonji nga mwarifisha Eno sita no winga nga mwarifisha Nomba wapya mwaritemu shepi dodo Nemevela po bonji fele lwala Yona yewe ningu fatuli lwala Ule polomia, ule luka Inganga na shitendo kule wuka Mwika tubulo shikambu ya kaka heli Wala vaka shishofyo kaka heli Mala ivula shana kupimisho la kana Walishi vati waritemu shepi dodo Fidudu walitemu shepi fidudu Fidudu Nombo wafya walitemu shepi fidudu Fidudu walitemu shepi fidudu Fidudu Nombo wafya walitemu shepi fidudu Boys walk it through One of the majority's favorite rapper Zambia Banji Tati King of Buzz Enough Magu he joined the 10 men Statula Bashupan
It's your entertainment
Ewa Prince Alexander na Ben Wise Jr. Kutokles, Silveti, Obis, Timo na P Soldier, Elite, na Katumbe kona chimbi ni Yesu Kitina Icho Manuel Makungu pa Ebon Dora Kampad Mr. Lucky, Kukwiti na Kachi, Amaji Uzi Palusa Elmant E-triple-C-17 LTD Niko Jiko Mkonga Luxury Living Nabonza wa pampamu Icho
It's all entertainment music.